ngishela le ngakethi ngishela intombe enhleke phethe kahle kabi bayakhala bonke abafana sebetha iphethe kahle mina ngishela le ngakethi ngishela intombe enhleke phethe kahle kabi bayakhala bonke abafowethu sebetha iphethe kahle wokwakhiwa kwamabele ntomba kusho lutho lwakho ye akusho lutho sityalo ngiyasola bafana bayibuka amabele ayo wokwakhiwa komzimba wentombazana ye akusho lutho sityalo ngiyabasola bafana bayibuka amabele ayo. Hello.